180 TV, yeah.
It's the kids, baby.
Walichomoa betri moto ukalipuka, idadi kubwa mauti yaliwakuta. Mimi ni nani? MV Nyerere watu hawakuvuka, walizama mwisho ukawafika. Sisi ni nani? Kesho yetu hatujui, tusiache kutubu na kumwabudu, yeah. Mwabudu, yeah. Kesho yetu hatujui, tusiache kutubu na kumwabudu, yeah. Mwabudu, yeah. Hukutaka nteketee, ukanivusha niendelewe, ni wapeke nini nikupe, kitushe, kwa wazazi, kwa mafansi, marafiki, ulifanya wasilie, tulinda mpaka uzee, na haitaji chochote, yeah. Baraka zinaanzia kwake, wapo wale kukosi wasame, yakamilika, sote tunapita. Kesho yetu hatujui, tusiache kutubu na kumwabudu, yeah. Mwabudu, yeah. Kesho yetu hatujui, tusiache kutubu na kumwabudu, yeah. Mwabudu, yeah. Hukutaka ntekete, ukanivusha niendelewe, ni wapeke nini nikupe, kitushe, kwa wazazi, kwa mafansi, marafiki, ulifanya wasilie,
It's another page, it's another wrong girl. Thank you for everything.